way are you traveling on? Is it a wider way or a narrow way? MC Tiego.
It's okay.
Hawapendi neno la Mungu, kwao ni upuzi. Wametenda maovu mengi, wamuudhi Bwana. Yesu wauliza, tatizo wanafuga ndevu sasa, suruali washuta chini, eti ndio swaga. Maden kibao kwa nyumba, tena mitandao. Njoo kwa Yesu sasa umalize ki. Haribika, wameza madawa yote ili wawe weupe. Wauza mwili zao huku wakiwa uchi. Yesu awaita nje kwa kele.
Salon, God bless this boy.